Gavumenti erabudde amasomero mu ggwanga wonna obutama muyizi yenna mukisa kusomera ku ssomero eryo bw'abanga yaweza obubonero essomero eryo bwe lyetaaga. Okulabula kuno kukoleddwa Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo bw'abadde atongoza enteekateeka y'okusunsula abayizi abagenda okuyingira sinnya wano omwaka ogujja era ng'enteekateeka eno ekomekezebwa olunaku olw'enkya wabula ng'eyindira ku kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo. Abakulu b'amasomero batubulidde obubonero kwe bagenda okukoma nga bayingiza abayizi mu sinnya 1.
Director of Kenya Comprehensive School, the Royal Ministry to Wadavana Visatu, Varens Navawara, Avarensi Stand Kide, Kuvonero Bunan, Kuma Kuvonero Kumanakamu, Avawara, Stand Kara Kuvonero Bunan, Kumekereza Kuvonero, Kumanabusan.
Deputy Head Teacher, St. Kalembe, says Vera Maria, Kalongo, Avana Batwa Choices, Vange. Tetusobola kutwala bonna kubanga abalala obubonero tebubasobozesa tuyita abaana 12 bwokka ate nga abawala n'abalenzi tubawadde tukomye ku bubonero 16
nga Masaka Senior Secondary School batuwadde abaana 8-6 for senior 1 nga abaana abalenzi tukomye ku aggregate 10 ate abaana abawala tukomye ku aggregate 10.